life watu wengi wana fake. Yule wanyumali separate. Maisha siyo lazima kudate na videnti. Come on. Kama ni gari kwako nimefunga break. Na pendo langu kwako walielezeki. Kwako si eki wala si fake. Siko true, indripi na walembo freki. Najua usho mizo mengi sana. Usha kutana na my heartbreaker. Ila so mimi, I am a good boy. Walishuzicha zeishi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia. Ila so mimi, I am a good boy. I am a good boy. I am a good boy. Good boy, baby. Don't call me lover boy. Don't call me lover, lover, lover boy, baby. Boy, I am my innocent baby.
Oh, dada day.
Don't call me lover boy. Don't call me lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
Oh, dada day.
No, baby. Nalalia kunia sio kama napenda ye. No, how come mpenzi wako wetu na mudumia
eh?
Wengine wana kuja kumtumia. Amna love siku wizi wananunua. Washenzi bora wamalize na kutulia. Wakimaliza waishi kukutangazia. Eti yule binti si tumemtumia.
Walishuzicha zeishi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia.
Boy, I am my innocent baby.
Oh, dada day.
Don't call me lover boy.
Don't call me,
lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
You're my everything,
you're my only one.
Oh, dada day.